kumuti guli omunene Yesu kwe yamfilira kumusala baguli ebyange kwe byakwera nandibate wasingate wafa Yesu wanjagala siinza kwerabira omutango gwe yasasula kumuti guli omunene Yesu kwe yamfilira kumusala baguli ebyange kwe byakwera nandibate wasingate wafa Yesu wanjagala kumusala baguli ebyange kwe byakwera nandibate wasingate wafa Yesu wanjagala yawayo bulamu mpone ekisa kyenze nkyewuunya sasula ki kwebyo byekola tewali kamutendereze kumusala baguli ebyange kwe byakwera nandibate wasingate wafa Yesu wanjagala kumusala baguli ebyange kwe byakwera nandibate wasingate wafa Yesu wanjagala sasulachi